Ni black chocolate, ni fine melanin, bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda, so kanapenda toto, chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda wema pewa tako, kwangu ni clean, so butafagia kwako. Ni kuje ndogo, jutakula kushoto, usitake kuona na my dirty version. Nilijam, nika sample mali yako, manzi yako na mpango wako wakando. Tunapigyanga trio sam, tunakusengenya, ni Mr. Last Guy, manzi yako ashani penda. Mtoto wa nyumbani, toto la home, Kenyan girl, kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa hii party, vibe iko top, kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok. Big Pock napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomber. Big Pock napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok. Big Pock napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomber.
Hapendi vijana wa Roy Sambu, hapendi kupelekwa hizo klabu. Minataka jo a trend, akule vitu best, alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole, hana mambo, alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai, mavitu ni vulai, sivei ni meapply, chali yake na mjoka.
Toto wa nyumbani, toto la home, Kenyan girl, kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa hii party, vibe iko top, kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok. Big Pock napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big Pock napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok. Big Pock napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.
Duli deliver Nairobi, kakubali kunipea dempeng. Nimekuwa bad kutoka enzi za F2. Kenya nataka ni Mike Zona madem tu. Ini hype kona version ya dangsu. Dema medibiba bompa na kona tatu. Shina kwa wea cha leo ni tajefatu. Genge true wa miangu kia muara.
Toto wa nyumbani, toto la home, Kenyan girl, kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa hii party, vibe iko top, kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Big Pock napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok. Big Pock napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big Pock napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok. Big Pock napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.